Ukiwa kwenye mabani ya shetani, mtumikie Manani, naye Manani hata kuacha gizani. Tero achilia mziki,
maswali kibao, watu wengi wajuliza kwa sana, ni kwa nini wao maisha kwao waenda mrama, hawajeni upendo wa Maulana kwao, huwa bado wanaishi kumpa shukurani ndiyo jambo yuko nawe.
And every day nothing fade the savior. I wanna see everyone back to the music plays non-stop. Jesus Christ, you are my number one father. Let me love you like Hosanna. You died for my sins so that I can be saved. I will sing hallelujah.
Niko sijatoka kama miti na ujani, ingawa wengi wana bonga zao za utani, sijachoka nitazidi rudisha shukrani.
Kwako sijatoka kama miti na ujani, ingawa wengi wana bonga zao za utani, sijachoka nitazidi rudisha shukrani.
Unconditional.